oya pasali lelo ikami nandi mi yeye nandi mi kongo ya matwe makila maba na mboka matangi bien nzoko ye na musanda baleki ya lupa Afrika mobimba bandi mi pasali pa Congo makamba nyatso tolo panaki Jacob to sali matanga Akitsundi bana bala kisi molato Congo brasa e komi Congo populaire Chelekai Afrika li bonsomi Nakoki yeye Nakoki nanga kolopae Bana mboka batelemi Na la boya basali lelo e pikami Nandi mi yeye Nandi mi Congo ya matua Mabana mboka matangi Pierre Nzoko ye na musanda Baleki ya lupa Mopimba bandi mi basali ba Congo makamba nyonso tolo panaki na Jacob to sali matanga na kintundi bana bala kisi molato Congo brasa e komi Congo populaire jelekai Afrika liki bonsomi na koki yeye